The woman would rather have divorce. Yeah. me dey be dey na me kwa dey me na me kwa dey sa abibi ya won kwa dey asay ti na ya won kwa dey na afoforo dey kwa fi won ha wo e bi se won nan ti wo jedium na wo dey abibi ya no wo nam eni so the swan para se wo nam eni so do fo wo be koso ara ayere abre be koso abre iti chiki ni chemu e ma onyankopo amen. Where a carme conform you to Piana or more into Kayako Fastress. Or Fastress to Apo Kena, baby, and Nigeria Moto. Gofono, Baku, your woman, you are also a Catholic in me. Your woman for your Catholic fool. Your woman for your Catholic fool. Yeah, it's your woman for me, Catholic force me, blue. You are the kind of on a man or cotto, you be to set a good at all. Ya cut us off. I give you any hobby to be a seven. Now, a good at the sun is too soon enough. Don't cook it in the double hour. What day am I making your cry? You're my day. Hey, you're too pretty. Now, move on or who said in China. Nsuo ɛwɔ bɔɔte ketewa yi emu ma na nsukɔm so de no opigya yɛ ano ho sɛ yɛatwerɛ agu ho sɛ nsuo na ɛwɔ bɔɔte ketewa no mu no hwie ne nyinaa fa gu amena ketewa no a ɛwɔ nsuo no mfimfini no hwie ne nyinaa gu na nsuo bebree bɛba ma woanom ɛhɔ a na romani no hyɛ aseɛ damama kɔ dam. Me hohoro meni ɛkɔ soro ɛyɛ sa na ayɛ ka damamasɛe papa nsukɔma de me mama nante serɛ so a menya hwee na kama kakra yi na manyi a mehwie no nyinaa ɛnsan fa ngu akura yi mu na nsuo no ɛfa he na ayɛ dɛ aba na me mano na me hwie gum na saa aman sɛ me ma yɛ kwasea pa ni paa wei paa deɛ ɛyɛ yie nti romani no de bɔtɔ no tua n'ano na ɔpɔɔ ne nyinaa na ɔtoa n'akwantuo so akwan no so deɛ wa nti ɔkɔekɔekɔe pɛpɛ kɔduu baabi no na ahoɔden no nyinaa yɛ dɛn asa nti na ɛfɔ na ɔsɛ ɔtɔ ɛbrɛ a katolik ni no duru hɔ no ɔno so bɛto saa pɛpɛɛpɛ nti ɔkaeɛ na ɔmaa nani pi so hwɛ soro na sɛdeɛ ne gyedie ɛkyerɛ no no ɔyɛɛ no pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ yɛaka sɛ hwie nsuo no nyinaa ɛgu ɛkɔ ketewa no mu na nsuo bɛba ma woanom bi ahonu mu hɔ a ɛna ɔyɛɛ na ɛberɛ ɔyɛɛ na wɔahunu baabi a nsuo no firi na nsuo ahyɛ atɛ sɛ ɛbu so na ɛbu so na ɛbu so na ɔnom bi mee na ɔsesɛɛ bi bebree nara ɛde kaa n'ahodeɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa no ma akwantuo no a ɔrekɔ no wɔbɛtumi akɔ na ɔkɔ akɔturu fie amen. Na ɛberɛ a ɔnom wieeɛ no afei ɔno so atwerɛ obi ka ho sɛ gyedi na ɛyɛ adwuma amen. Ɔno so twerɛ ka ho sɛ gyedi na ɛyɛ dɛn ɛyɛ adwuma dɔfo sɛ woanye ani a adekorɔ no ɛyɛ dɛn ɛyɛ adwuma ɛnoma bebree no nyankopɔn aka akyerɛ yɛn ɛgu sɛ ne yɛtumi asɔ abɛ And we sign any yet to me up to one hour, said, Namia Cassin, may yet. And we sign yet to me, and said, I want to. Yet Yadel was a little more quite intense, and quite intense, and yet to be a young woman, but I will get your first yet and pray. And I want to have. If you are kind of the AI in the bubble, AI in jealousy. About an assumption of the bank in a or quite any more gentle would I want to hold whom contact if we say, sure enough, what they want for the world of one out to home. If it's a way you win you mean, they're waiting enough or find the path a winner. If you say, gentle, even Nantia, it's a subject with Jimmy Nantia. So we in Yansenia, whom Yamme in Sardo, and to my time. That's a Yamia camp. That's how we go back to some. Every BPI soon, every one of them. When you make sure, what will say? The son of Duma, eh, Mama. I didn't see Jesus Christ in Cain in that night. Every other catch and said, Lazarus, Yare, and son are all poor. I didn't see no Cain, my Lazarus, who yet, not a poor, and son are all poor. Only the oil. It is once you say, and then I was a bemo, not a Maya, and Chester, a check, a catch, not any to me, your hope. Did you pass a separate and then you make Unyame and a shed neighbor? This a brilliant young Sonia, member and come with Jetty, member and where we get the asset, Koswala, the power, no Kunimitia, and our hope at the mouth. I could not prepare so many a pay I am now yet, and he is seen tall, near Jesus said, maybe a meet me, and I don't know for any other on ya, put on the door, a susan for Nibia, a way or a brother. On a day of year in the Sun Nepa, and in my day, and yet today, and it is a wood seer Piara, young Yashem on Yamu, let Chip on Yamiti, now cop with him. If we said, said Jesus Christ, a Cachayano, a Hibiano, and such a nappy Abifua. And when they are begging now, but it's one, now so when you're here, a bear of a cassia, a city, the other. This is a Kaya Fanaho, no Okaya, a Kaya Sosiaho, Okaya Fanaho, if it's on one, no Obedi Christo, some kind of, or by a Tony of Kuno, near Gian Saratan, then you were sorry, a Chino, Christo, some other cassia, we are singing, Ubiada, and you will infasso. It's in me, you take Christ and cheat. I was something who said, Sakobasa, my Yakatua, a Kobasa, or who. A Kobasa Ajia Kumpa, Kaisa, between the Chino San of Firm, Obeya Cassia, over to me, I yes, Mr. Maya Petrano, Obeya Cassia, Naya in Munamish. I did you, and was in it to Sah, in the U.S. Jesus Christ. When Pai Women Anna said, and Amen, your Kobo Yeso, Yakata, you get dear in Nina, and we pick up a few more. May Kenya, your mission, our Christ in the Yaja. If you such a chitia, a bayer to one, Namuname, Mobuno, a bayer de Yakituano, Cassia, or Yabrabo, a rather else you get him, no name Cassia, a bread here, a shilling. Amen.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.